Kwa gatandatu w'icyumweru gishize generali Muhoozi Kainerugaba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari mu ruzinduko mu Rwanda rwamuhuje na Perezida Paul Kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi. N'uruzinduko bamwe babonye nk'ikimenyetso gishobora kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza. Mugenzi wacu Team Ishimwe yaganiriye na Abel Bizimana umuyobozi wa district ya Kisoro muri Uganda amubwira uko abaturage bakiriye uru rugendo.
Uruzinduko twakiriye neza rusa rwose nk'igihe imvura igwa hashize igihe cy'izuba kirekire kuko urabona kuva igihe imipaka ikingiwe twebwe abaturage Gisoro umva ko tuvuga ikinyarwanda nangwa si icyo twita igifumbira tukaba duhahirana turungurana kandi tubana neza n'abatuye mu Rwanda akaba ari abavandimwe ndetse n'abatuye muri Congo. Kubona rero twatumeze tumaze iyi minsi yose imipaka ikinze tukageraho tukabona imishyikirano yabayeho mu bihe byashize yarapfuye noneho tukaba tubona famili ya perezida wacu itangiye kwegera perezida Kagame ubwo birimo kuduha icyizere ngo ahari noneho iyi ayini katini yari yarashyizwe hagati yacu n'abavandimwe b'abanyarwanda igiye kuhava.
Nicyo nongeye kubaza ko abaturage ba Kisoro ku ruhande rwa Uganda na Cyanika bari mu bagizweho ingaruka cyane ku bijyanye n'ubukungu kuba u Rwanda na Uganda bisa nk'aho biri kugenda bizura umubano biciye mu nzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro. Murabona bitanga icyizere kingana gute ko imipaka yakongera gufunguka?
Uko nyine perezida w'u Rwanda yavugaga twabonye yuko haracyari ikibazo hagati y'abo batware bombi nangwa se abayobozi bombi ariko kuba byo byonyine umushyikirano yatangiye twebwe biduhaye icyizere kuko nyine umuco mukeya uruta umwijima turabyishimiye cyane ahubwo twe twari tuzi ngo umutware namara kuvayo nyine akabonana na perezida hari ibyo bari budutangarize ariko ntabwo byatunejeje kuko bisa nk'aho bakiri mu mishyikirano ikomeye itatuma badutangariza roadmap y'uko uyu mupaka uzakingurwa ariko rero ku ruhande rwe twebwe abafumbira rwose ni nko kuba gukingura irembo riva kwa papa wawe no kwa mama wawe no kumuvandimwe banabikoze baba batugabanyirije ibibazo uko ukuntu twacuruzanyaga na cyane aba small and medium entrepreneurs.
Ubwo urashaka kuvuga abakora ubucuruzi buciriritse
bacuruza utuntu twa make ukabona abacuruza bari gukora agashiringi ibyo byarapfungiye twagezeho n'ikibazo cya COVID-19 ubwo twe twafashwe kabiri kuko mbere bakinze imipaka nuko noneho COVID-19 nayo yongera gukinga intara yasigaye nko muri Congo n'ahandi duturanye naho tumaze iminsi nko mu gihome nangwa se mu buroka bw'ubukungu.
Ingaruka zikomeye cyane gufunga imipaka bishobora kuba byaragize aho mu karere ka Gisoro n'izihe?
Ingaruka za mbere imipaka barayikinze batubuza kongera guhahirana batubuza kongera kugenderana hari igihe wumvaga yuko umuntu wambuka umupaka yapfaga none rero ibyo byose nizo ngaruka kandi abari baje mu buryo bw'ikubagaho tuzo instant ngo n'abantu bari barashoye imari zabo zo kubafasha maroni ibyo byose byaratokomotse abantu bamwe bashobora kuba baragize n'ubwandu bwo gupfa bamwe bakaba bamije yahuye kubera amadeni ibyo bari baragujije barimo gucuruza byahise bibora imyaka batuducuruza imyaka yagurika ugasanga nibaguze ibyo kurya n'imbuto n'ibindi nk'ibyo ako kanya kuva umupaka urakinzwe ibyo birahita bibora none ibyo byatubayeho ahubwo nyine nk'amwe abanyamakuru muzinze bavugane n'abaturage baturiye ku mupaka wa Cyanika baturiye ku mupaka wo muri Kabare ahitwa Igatuna abari hagati mu Rukiga abagira ingaruka z'ibibazo bya politiki bariho nk'abantu bagize ikibazo muri South Sudan igihe habagaho intambara ikibazo cyabo cyagiye mu paramenti no kwishyurwa barishyurwa ariko twebwe abacuruzi bacu baho bikomeye cyane nta n'ushaka no kubivuga ngo babyumve.
Ukomeje ku baturage kandi ni nabo uvugira abaturage baho ngaho Kisoro baramutse bageze nk'amahirwe yo guhura na Perezida Museveni na Perezida Kagame niki ubona babasaba?
Abaturage ba Kisoro aho nyobora bagize ukuntu bahura n'aba batware ahantu bababwira ngo rwose ibi bintu byabaye bitazongera kuba kuko nta n'ahandi byari byarabaye mu mateka y'ibihugu byombi akababwira yuko bagize ikindi kintu cyo bongera gupfa bazagira ibindi bakora ariko batazongera gukinga imipaka zo gukingura umupaka rwose turabisabira Imana tugeme mu mashengesho abantu basenga muri Gisoro mu masitorero yose abasenga kugira ngo nyakuba president Yoweri Kaguta Museveni nyakuba president Kagame basubire muri wa mushikirano twagiranye.
Aberi Bizimana umuyobozi wa district ya Gisoro muri Uganda ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Nakoze.